lot of people can give up. It's easy to give up. But what's hard is going, nothing happened from that. I'm going to do the same thing again today, but I'm going to try to go harder. That's the hardest thing in the world. To get up every day and give 100% and be in the same position that you were each day, but mentally know that you're trying and trying and trying. That's a real grind.
Sizofezeka na mifiso zami, sizohleleka na mizinto zami. Yebo kunzima lapha ngikhona, hayo kaqeka lamafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Ngilobu nginakekela impilo yami, ngihlupha kuyona isithasa. Yebo kunzima lapha ngikhona, hayo taqeka lamafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Angeke kuhlale kunje, angeke ngihlale ebumnyameni. Angidalelwe mina ukuthi ngihluphe, kunento engifumbethe kumele ngiyivule. Angeke idlozi lami livume, angeke uThixo angibuke. Ngizilwele izandla zinqamuke, kunento engifumbethe kumele ngiyivule. Sometimes vele kuzoba nzima, sometimes amalayithi azocima. Sometimes mele ngifunde ukulinda, kodwa sometimes nami ngizowina. Angeke ngiwe ngingavuki, hayi ngeke mina angifuni. Ngiyavela impilo ayingivumi, kodwa kulesimo mina ngeke ngingaduli. Sometimes kuyomele ngivula meso, mangonile ngicelela intethelelo. Sometimes kuyomele ngishisa impepho, kodwa sometimes kuyoqiniswa imikhuleko. Baby,
sizofezeka namifiso zami, sizohleleka namizinto zami. Yebo kunzima lapha ngikhona, hayo kaqeka lamafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Ngilobu nginakekela impilo yami, inhlupho kuyona isithasa. Yebo kunzima lapha ngikhona, hayo kaqeka lamafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo.
Sizoba kule. Sizovuka vie. Sizoba kule.
Ngithima ukuthi uNkulunkulu akayiphenduli imithandazo yami. At least akaphenduli ngamanga. Ngiyazi ngikhona kuyongithandazo leyo.